ha, tu te caches mais un fanta. Urichi mushakura gifata, mas minsi numva saga. Ngo Heineken iri kuwa banga, nchanzanya hano kutalama. Simfite plan yo gusambana, ese kombo nushaka guhangana. Nusikumana yicinyo nibangana, narose ndi Vancouver, abana bambona basaku.
Esinzi, impamvu abantu banseka ngo numusinzi. Kandi iyo nasinze mera yanjye nimundeke nisindire.
Umekoka numva ndimo gusepfura, nubunda pamiterura. Urasinda masuda sinzira, uburese cyo gusinda nubundi ntote nizanye na gusima. Ibyo na byose nabitwa imitima. Mama shoti nka barutiri, gusinda kwanjye hari mama yeri. Udafite mituweri iva ndwara nitwaga nikwa heri. Na madeni ni wahara uzishura shima mu ruharo.
Ureke ninyweye ubuzima ni yae.
Kapfura fufi shaka wafasha gukishi.
Ima ndumva ndi pali mukanya ndagera bali. DJ Mavoli maze mere nk'umusazi. Fire koko uyu munsi ni fire. Tired kaka abantu bari tired. Go down baby go go down. Online nabyo gutani online. Ugaragaze ugitange tusinda twitaye usazi kaka made.
Onyongo inzoga zirakubaganisha. Bate kako uzingwa na benja kira. Urese vinga mukima ngarisuka. Ukambugari konga na barushi migisha. Ujihi mimo ya weyashi. Micharufate kame wimwe.
Ingurubi horere. Abu nibi sambo. Waza na magambo. Riko nano